mimi ni mtumishi wenu, na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini.
We mwana chatoe, ona wenzio tunavimba macho kwa kulia lia. We mwana chatoe, ifi ni kitu gani tueleze tuchokufanyia? Mwana chato, mbona ulitupenda nasi tulikupenda pia? Mwana chatoe, mwana chato, kipenzi cha Tanzania na dunia pia. Mama Chanetiwe, ngoja kitamba, nitafute nkufute, nyamaza kulia. Kiatu chakoe, hakuna tekiva, mbingu ardhi pasuke, wa unavyo umia. Kufa usifiwe, ishi uzomewe, magumi bado sijatosheka, maguamuka ata nusu dakika. Mungu tusame tulipokosa, Magufuli bado tunamtaka.
Bye bye
bye, yeah,
bye, bye,
bye,
bye, bye,
bye.
Magufuli wetu, bye bye.
Magu wewe,
bye bye, bye, bye.
Magufuli,
tutaonana tu.
Ulitaka tuishi kwa mfano, ulipenda mani, ulipenda muungano. Masikini ukatupa somo, tunaishi kwa kunata, ulitupa mdomo. Oh, mchanga umemeza, viongozi waloweza, hata ukumaliza. Magu wewe, wasalimie Nyerere, Karume, Kapa, Sefu na wengine.
Jembe, Magufuli jembe,
Magufuli jembe,
wae, wana John Pombe,
raisi wangu.
Magufuli,
Magufuli,
raisi wa wanyonge.
Kufa usifiwe, ishi uzomewe, magumi bado sijatosheka, maguamuka ata nusu dakika. Mungu tusame tulipokosa, Magufuli bado tunamtaka.
Bye bye,
bye, yeah,
bye,
yeah.
Bye.
Magu wewe,
bye bye, bye bye,
Magufuli.
Remember where you got it first. www.djericom.com.